Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuza kandi bayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ni kuwa gatandatu umunsi mumaze kumenyera ko mutugezaho amakuru yaho mutuye cyangwa se mukagira icyo muvuga ku makuru tuba twabagirijeho, nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zigezweho muri iki gihe. Mukanya rero ndatangira nakira ayo makuru yanyu. Amerika iyo ni indirimbo NC, ni indirimbo y'umuhanzi w'umugande David Lutalo, ikaba itugejeje ku isaha 10 n'iminota 4 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi, hano i Washington DC ni saa 3 za mu gitondo. Kuri telefone dufite abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Minani wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Muhanga mu Rwanda.
Namahoro.
Na mahoro cyane.
Mu Rwanda kandi uyu munsi mwizihije umunsi w'intwari.
Yego.
Icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi?
Bo, uko biri kose. Iradani turi kwa cyane.
Yego.
Tukaba tunezezwa n'abo mutugezaho mu karere.
Urakoze.
Ariko cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima rusange rw'abaturage n'imibanire y'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu.
Nicyo dushinzwe.
Ubwo rero ibyo mushinzwe turabishima cyane, kuko nk'ubu aho duherereye dufite ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku bijyanye n'ibiribwa giturutse kuba hari imipaka imwe n'imwe duturanye yagiye ifungwa, hakaba nta buhahirane cyangwa se urujya n'uruza rw'ibihugu n'ibindi ruriho, bigatuma umusaruro abenegihugu hagati mu gihugu bafite cyangwa se batunganya udahaza abenegihugu bari mu gihugu imbere. Rero mu by'ukuri hari nk'ubuvugizi mwakora cyangwa se hari icyo mwaterera mwebwe ku rwego rwanyu, hashaka uburyo ibihugu byacu byakongera kwa neza kugira ngo abanyagihugu nabo bashe gutera imbere kandi bagire ubuzima bwiza. Murakoze.
Urakoze cyane, natwe nicyo twifuriza mwebwe abanyarwanda, cyane cyane mwagizweho ingaruka n'ibyo bibazo, kandi twizere ko icyo kibazo abakuru b'ibihugu ejo bundi bavuze ko bashobora kuzongera guhurira mu gihugu cya Angola, ndetse hari n'inama iteganyijwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Twizere ko ibyo bibazo bazabyicarira hanyuma bakabikemura, umubano ukagaruka, urujya n'uruza hagati y'abaturage ukagaruka, hanyuma n'ibyo bicuruzwa mwajyaga mubona mu Rwanda ariko bitakiboneka nabyo bikaboneka. Ndagushimiye cyane Minani, ugire wikendi nziza.
Yego, murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone, turi kumwe na Eric Ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko mu kanya turagaruka twakire abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Dunia tene mazamu, tenko ze sabintu bichamu, segu ya mwana adamu, kubaba mufuli bachamu, muli bachamu. Mzidi woku very nice, waya gala opportunity nkuwa kachansi, wanudu lingu lila chai, owa matanga kuliko na machani, wali weba anchu nyamu vije vizibu, nga waga langweve mumirimu. Open hey, one more ballet.
Radio Ijwi rya Amerika, ikigano ni muri Sanga ni kwa gatandatu wa munsi twahariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kugira ngo mutugezeho amakuru yaho mutuye cyangwa se mugire icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho. Kuri telefone dufite Pascal Wirwenese. Pascal Ranyuva.
Ego, ndabumva.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Namahoro Bujumbura.
Ibujumbura na mahoro kabisa.
Icyo wifuza kutugezaho n'icyo uyu munsi? Pascal Ranyuva.
You have 78.
Pascal Ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, turagerageza twongere kumushakisha nitumubona araza kutugezaho amakuru yifuzaga kutugezaho cyane cyane ko mu gihugu cy'u Burundi mumaze kubimenyera ko tutagifiteyo abanyamakuru abo twari dufite leta yategetse ko batagomba gukorera ibitangaza makuru mpuza mahanga ndetse na FM ya Radio Ijwi rya Amerika ikaba yarafunzwe muri icyo gihugu rero bikaba bitugora kugira ngo tubone amakuru aturuka muri icyo gihugu ariko dushima cyane abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi bakomeza batugezaho amakuru y'uko ibintu byifashe muri icyo gihugu Radio Ijwi rya Amerika ikigano ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Dirwema ni kuwa gatandatu munsi twahariye kugira ngo mutugeze amakuru yaho mutuye cyangwa se mugire icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho kuri telefone mfite David wiriwe
Umwamutse neza Dirwema
uri hehe
ndi mu ngoro nk'ibisanzwe kuri Mbuye
yego na mahoro
na mahoro cyane
cyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi
uyu munsi mu Rwanda tufite umunsi w'intwari ndagira ngo mba impere ku makuru y'imikino ku bijyanye n'igikombe cy'intwari ubu ngubu bagezweho ubu harimo umukino kuri stade Amahoro y'i Remera harimo umukino w'iguza Aperi na Kiyovu Kiyovu akaba ari ikipe y'abanyamujyi ari Nyamirambo nawo Aperi akaba ari ingabo z'igihugu kugeza kuri umunota rero umukino na amakipe yombi afite ubusa ku busa ariko ni umukino urimo ingufu nyinshi nk'uko nayo ndiho nkukurikirana ariko ukaba urimo imvura nyinshi ikibuga kikaba kimeze nabi akaba ariyo mpamvu kugeza ubu nta gitego kiraboneka biri gutuma kubitewe n'iyo mvura nyine umukinnyi gufata umupira ari kunyerera akagwa hasi ariko wumva ko ushyushye ukurikije nk'uko ambiance umuntu ayumva amakuru nambagejeho nayo ngayo reka mvuge noneho ku uyu mwatujejeho mu iki cyumweru
urakoze
ayo ndavugaho ni kuri iyi nama y'abakuru ba EAC cyangwa ba East African Community izabera muri Tanzania 2029 ariko icyo nshaka kuvuga mu bigaragara uno muryango mu minsi yashize wari ufite imbaraga haba mu bucuruzi haba mu migenderanire ariko kugeza ubu tubona yuko cyangwa se mvuge ku giti cyanjye wenda no kuvugira abandi ngiye ku giti cyanjye mbona ko uyu muryango birasa nkaho uri gukora kwizina kwizina mvuga no kuba turi kuba ko tu Miss Africa ariko mu byukuri tukaba nta gikorwa ubu kigaragara turimo turabona haba mu bucuruzi yaba mu migenda ndi haba mu bikorwa remezo nye rero nkaba ku giti cyanjye nsaba abayobozi babaye banyumva b'uyu muryango yari nama tuyitezeho ibintu byinshi rwose bishobotse tukongera tukabona imigenderanire nk'uko yari imeze urabona nta munyarwanda ukijya muri Uganda kandi umuntu aba yarabayeyo afite inshuti afite abavandimwe akaba yasura ese nabo bakamusura abarundi nawo tukatemberayo mbese urujya n'uruza rukiyongera ndetse na Congo nayo numvise yasabye ko yakinjira muri uwo muryango bya byiza nayo ikakirwa nkeka ko mu gihe uno muryango uzaba ukorera hamwe ufite imbaraga n'ubukungu buziyongera buziyongera kandi noneho n'imitwe irwanya bino bihugu byacu igenda ivuka nkeka ko mu gihe uno muryango waba ufite amahoro bafatanyiza hamwe bakayirwanya bityo inafurika yacu y'iburasirazuba ikarushaho gutera imbere
ndagushimiye cyane David twizere ko nk'uko ubyifuza ndetse n'abandi batuye ku karere ka Afurika y'Iburasirazuba babyifuza nuko abo bayobozi bazicarana hanyuma bakagerageza gukemura ibibazo biri hagati yabo hanyuma urwo rujya n'uruza rukongera rukabaho nk'uko byari bimeze ndagushimiye cyane kandi ugire weekend nziza
urakoze cyane namwe mbifuje ko nziza abo mukorana bose banahereza cyane
urakoze kuri telefone reka dufate na battery wiriwe neza
nyerewe ni batiri Febure mu Ruhango hano mu karere ka Ruhango dufite imvura turimo turanarima ka turimo turanahinga n'imyumbati ariko ibintu bijyanye rwose no kubona ku gihinga cyabe ndabona kizagenda neza kuko ndabona imvura imiragwa neza nta kibazo
iyo ni sezo B
niyo turimo turitegura sezo B
ubundi muri sezo B harya hahingwa iki
hahingwamo ibishyimbo anigiye ariko ababibye ubu ngubu barangije kubiba ariko n'abarimo baratabira n'imyumbati barimo baratabira ibyo bita ijagasha mu kinyarwanda
yego
rero ku makuru mwatushyikirije bumvise yuko muri Kenya aho bahagaritse rwa rugendo ziriya ngendo z'indege zijya mu Bushinwa urabona ko n'ubundi iyo babikomeza bakazajya bitaye ku bintu by'urugendo kwabishidukana coronavirus virus nayo yaje nko muri Afurika ariyo mpamvu abaturage bagize bahagaraye bagahagarara bakavakirisha ibintu tubirwanye nabo bakaza kubona yuko bigoye bakaza kubihagarika kuko urabona ko East Africa nako ariko badufashwe kandi kiriya ya ndwara nayo urabona ko iteje imagara ku isi hose nayo menshi irimo irabitangaza yuko ari ikibazo
si Kenya yonyine ni ibihugu bitandukanye ndetse n'indege y'u Rwanda ya Rwanda ya nayo ihagaritse ingendo yakoreraga mu Bushinwa
ibyo rwose turabishima kuko urabona ko bagiye benshi bahita bazanye na ndwara kandi urabona ko imira ituma isi nayo irimo irahungabana cyane nanone rero niba mu Burundi naho tubona ko turimo twitegura abarimo baritegura ibihe by'amatora nako kuri gahunda bamwe baratanga abakandida nabyo turimo turagenda tubishima kandi tukaba tunashima n'ijwi rya mbere ko muduha n'umwanya ariko nta kibazo nkunda kugira kuki nta bigeme cyangwa abakobwa nabo bakunda gutanga ibitekerezo nkatwe nuko bitinya nuko bereke
batubarize nawe natwe twarayobewe
nanjye nicyo numva nama nibaza kuki twumva turi abahungu gusa bobo ibitekerezo bagira kandi ari gender balance ari uburinganire kuri twese
oya ibitekerezo barabifite ariko wenda umwanya w'abana mutoya simbizi kuko impamvu natwe twarayiyobewe ariko ibyo aribyo byose ibitekerezo barabifite wenda icyo babura ni umwanya
oya mu mwanya gute sina ariko kandi twese tugize gusa ndumva nanye nabakangurira rwose namwe mukabigira nk'uruhare ndumva nta kibazo rwose
abuzi nawe ujye ubabwira
murakoze
urakoze cyane ugire wikendi nziza
namwe
radio ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Victor wirwe neza
n'amahoro
yego uri hehe
i Kigali mu Rwanda
yego icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
sakaga kubabwira ku Kigali tumeze neza kavura kaguye ibintu biragenda neza kabisa
okay
ndagushimiye
cyane nawe kandi ugire
ubukene kindi cyumweru nubwo kwezi gushize kwabaye kubi twabuze umu basketeri wacu
Kobe Bryant
twakundaga cyane urumva ko kwezi kwa mbere kwarangiye nabi naho bundi ibintu biragenda neza Geoffrey
niye dirwema
dirwema sorry
nta kibazo ugire ukene nziza Victor kandi udusuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho I Kigali mu Rwanda
namwe ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza murakarama
urakarama nawe radio ijwi rya Amerika kuri telefone turi kumwe na Jean-Luc Wirwe
niyo neza
uri hehe
ndi neza ndi mu Burundi ngonara cyangozo
na mahoro cyangozo
cyangozo na mahoro mbere ndetse bo ikina cyane na gwamba z'ishime nikijyanye n'ukuntu imigambwe bane nga mu ntara cyangozo imigambwe iby'imigambwe ndabyishimira ukuntu urubuga rwa politiki rumeze umuganga uri ku butegetsi batanga akanya kaga kuye umuganga ukadereza urubuga rukwiye icyo kimwe n'indi miryango yose ariko rero hari akama nagira ntere umugwiseni umugwiseni hari ibintu bisabwa kugira abantu bitoze ibyo bintu bisabwa rero twasanze turabona ko umenga harimo amananiza aho dusanga bamwe bamwe bavuye ku ntombe z'abitoza bivanye n'ibyo bintu basaba cyangwa rimwe na rimwe ugasanga administratio ikiyatera kubitanga kubera ko usanga bigoye kuboneka
urugero urugero
icyo cyari sa
duhe nk'urugero nk'ibyo uvuga binaniza abo bifuza kwiyandikisha
hari n'impapuro zimwe zimwe usanga zigoye dufate nk'akaro ndi no mu cyaho tugasanga mbanza kuzituma ibujumbura zikamara iminsi zitarashikira kandi n'ikiringo seni nayo yatanze ari gito cyo kudepoza ayo madosiye y'abifuza kujya ku ntonde z'abitoza icyo rero ni akamo ntari mu gwiseni
nibaza ko icyo kibazo n'abahagarariye imigambwe bigeze kukivuganaho na seni bavuga ko hari bimwe mu byangombwa cyane ibisabwa byerekana ko umuntu nta byaha afite bagomba kujya gushakira ibujumbura kandi bigoye kuri bamwe
usanga ako ni akamu vrema nkeye cyane ndasabye ishyigikirwe n'icyo kintu gishyiremo ntatwigoro kaboneka kugira ngo natwe bitworohere sino udusanga umenga seni yashatse kudutega usange imiryango imwe imwe ishyata umwikomo kuri seni zivuye kuri izo bintu zisabwa
kandi mu Burundi andi makuru arimo kuvayo nuko Gaston Sindimwo uyu ni vice president wa mbere w'igihugu yatowe n'ishyaka Iprona kuzitoza amatora y'uyu mwaka nawe
ego cyane agiye kwemezwa bagiye kumwemeza hanyuma andi makuru amakuru mbona aro
yego komeza
aha mbona aracyangozo turafise inyuze ikibazo kijyanye n'ibarabara rya komine Gisagara na cyangozo ririmo ibinogo byinshi cyane nacyo nyine iki kintu kiratwegeje umutima uhagaze bivanye no igihe cyo tuzobwira amakampanye ibitaro bizotugora gushaka umwe w'ibyo makomine amwamwe
ibyo muzaba ari byo mushyira ku isonga mu byo muzasaba abakandida kugira ngo nibatorwa bazabikemure ndagushimiye cyane Jean-Luc aho nkawe cyankuzo udusuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabizi ko benshi batatwumva ariko turabazirikana kandi turabakunda ugire weekend nziza
Ego cyane murakoze
yego radio ijwi rya Amerika kuri telefone mfite Jean-Luc Wirwe neza Jean-Luc uranyumva
yego ndakumva
indera bite
indera tumeze neza imvura ni nyinshi cyane
ndumva isa nkaho irimo kugubungu
imvura irahari nyinshi cyane rwose hano ku mukuyu urabye imvura imwe yatemba ku misozi. Hano rero ubwo ngubwo wenda icyo navuga nshaka kugushyikiriza kuri uyu munsi.
Yego.
Nagira ngo wenda nkibaruza akantu gatoya, urabona twese twumva VOA.
Yego.
Kandi tubona wenda amaradiyo yandi se cyangwa yaba mpuzamahanga se cyangwa n'andi asanzwe akora, tubona menshi abeshejweho no kwamamaza. Nanjye nkibaza nti ese ko ntari numva wenda VOA yamamariza wenda sosiyete runaka yaba ikora ite, yaba yarashyizweho hagamije iki se, abakozi bayo babahembwa dute, uwo mushinga wayo wabumeze ute, yene nk'akabazo nakwibariza uko VOA ni radiyo dukurikirana cyane umunsi ku munsi, urugebya ni ibintu uzi cyane. Ushobora no gusanga nk'aho mu Rwanda uri no mu maradiyo atatu, mu maradiyo atatu ya mbere wenda yumva n'abantu benshi.
Ijwi rya Amerika ryashyizweho n'itegeko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bije Ijwi rya Amerika ikoresha iva muri Leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyizweho kugira ngo igerageze gusakaza amakuru hirya no hino ku isi, cyane cyane ubwo yashingwaga intego byari ukugira ngo igeze amakuru y'imvaho kandi atabogamye mu bihugu byinshi ku isi, aho wasangaga ibyo bihugu hari ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Jalongo, ndibaza ko ngusubize mu magambo make cyane.
ndimo ndabyumva. Ariko wenda nko kunsobanurira wenda mu magambo make yato cyangwa incamake, ntabwo byabihagije wenda ku buryo naba nsobanukiwe. Nigeze kuvugana na Mutagoma aza kuza kumbwira ko hari igihe baba bakuza kubiteguraho ikiganiro, noneho ambwira ko wenda nibura buri wese wumva ashaka kugira ikibazo ayibazaho wenda ko yazasobanukirwa, noneho bigatuma tubasha kuyisobanukirwa neza, noneho tukayikurikirana tuyizi neza uburyo yabayeho n'inzira byaciye.
Imaze hafi imyaka irenga mirongo irindwi ishinzwe, icyicaro cyacu kiri hano i Washington DC, ariko tukaba dukora mu ndimi zitandukanye ku buryo dufite hafi indimi zirenga 45, bivuze ko Ijwi rya Amerika rigera hafi ku bantu 250,000 mu cyumweru. Urumva ko ni ikigo kinini gifite abakozi benshi, nk'uko nari mbivuze, bije ituma radiyo Ijwi rya Amerika ikora tuyikura muri Leta Zunze Ubumwe za muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze cyane wenda kubwo busobanuro bukeya mu mpaye,
ariko nanone ugiye no kuri Google, nibaza ko wahakura amakuru menshi cyangwa se ugasura urubuga rw'Ijwi rya Amerika mu cyongereza voanews.com, hari byinshi wamenya ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane wenda akandi kantu navugaho n'akantu wenda kerekeranye n'umubano hagati ya Leta y'u Rwanda yenda na Uganda, urabona wenda ni ibintu birimo gucangacanga cyane umunsi umwe, kumva wagenda mu nzira ngo biyunzenge imipaka ngo yafunguwe, umuntu akavuga ati reka numve amakuru wakumva kuri radiyo, ukumva ntago wenda byari byacamo neza, tukibaza tuti se ko abaturage numva bavuga bati dufite ibibazo by'uko imipaka izafungurwa, tukavuga tuti ikibazo ni imipaka cyangwa se wenda ese twavuga ngo Uganda niyo yari itunze u Rwanda, cyangwa se wenda u Rwanda ubwarwo rurihagije, akaba ari ikintu twavugaho, ukumva abaturage wenda nk'ubu nko muri iyi minsi wenda mu gihugu haragaragara ibiciro bihanitse cyane, ariko wenda twavuga nk'umuceri akawunga ko karakabije ntabwo kigeze kagera ku mafaranga 800, ukavuga tuti se ibiciro kuba bihanitse birimo guhenda cyane byaba wenda ari porodowe zaturukaga mu gihugu cya Uganda, cyane se wenda porodowe zitavuye mu gihugu cya Uganda n'ahandi zabasha guturuka hirya no hino, cyangwa se wenda ibindi bihugu byabifite imisoro myinshi yo ku rwego rwo hejuru, nabyo ugasanga ni ibintu twibazaho cyane, ukumva nizo nkuru zirwa zivugwa wajya kugura ikintu wenda umuri gacika se cyangwa wenda nk'ahantu runaka, ukumva baravuga ngo yewe imana ngizasura bari renga tuzabone imipaka bayifunguye kuko ibazo tuti se niho ibyo biribwa byose niho biva batukunganira ibintu birimo kugucanga cyane kandi tubona ibintu ku isoko biriho rwose ibintu ntibibura ku isoko ariko ugasanga birahenze cyane.
Ibyo ni ibibazo abantu benshi bibaza, natwe iyo tubonye umwanya tukavugana n'abayobozi mu Rwanda tugerageza kubibabaza, ari kuribuka ko Perezida w'u Rwanda ejo bundi ubwo yahuraga n'abahagarariye ibihugu byawo mu Rwanda yababwiye ko ikibazo atari umupaka ahubwo ko leta ya Uganda ikomeje gushyigikira abarwanya leta y'u Rwanda, avuga ko icyo kibazo nigikemuka imipaka izahita ifunguka ako kanya. Ubwo rero reka twitege ko mu biganiro bazagirana, kuko yavuze ko bateganya kuzongera guhura na Perezida Museveni mu gihugu cya Angola, ndetse bazanahura mu nama y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, twibaze ko cyangwa se dutegereze turebe ikizava muri ibyo biganiro. Icyo kibazo ndakizirikana kandi tuzagerageza tubashake. Urakoze cyane Jean Long. Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Nizeyimana wiriwe. Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge.
Icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi?
Icyo nifuza kubagezaho uyu munsi, turaza kugaruka ku munsi w'uyu munsi twijije w'intwari ku nshuro ya 26 mu Rwanda. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka yagiraga ati agaciro mu Banyarwanda, ubutwari bwacu. Nk'uko umuvandimwe nyine yaje kubivuga, ubu ngubu hari imikino yari yarateguwe ku makipe ane ariyo APR, Polisi, hanyuma Kiyovu na Mukura, kugira ngo hakatanire icyo gikombe cy'intwari kiba buri mwaka. Yabigarutse bavuga yuko nyine kuri uyu munota Kiyovu iri guhura na APR, ariko mbere hahuye Polisi na Mukura, aho Polisi yaje kunyagira Mukura ibitego bine byose ku gitego kimwe.
Ubwo bahataniraga umwanya wa gatatu?
Oya, ntabwo ari umwanya wa gatatu, ubundi ni uguteranya amanota hanyuma bakaza kureba ikipe yagize amanota menshi yakabaye kwa igikombe. Ni ukuvuga ko biraza kumenyekana ku mukino wa APR na Kiyovu urangije. Hanyuma tukaza kugaruka no kuri Miss Rwanda, ni wa mukobwa nyine w'ubuhiga abandi ubwiza mu Rwanda. Uwo muhango ukaba uri kubera muri ahasanzwe habera exposition y'igikondo. Ni abakobwa bageza kuri 54 baturanyije mu gihugu hose, mu ntara kwa Renye ndetse no muri Kigali. Uyu munsi rero muri mugoro bakaba baza gusigara abakobwa 20 bazakomereza umwiherero mu Bugesera, hanyuma Miss Rwanda 2022 akazaterwa ku wa 22 ejo ku kwezi.
Nizeyimana, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejeho.
Ntararangiza naza kugaruka no kuri kiriza gaturika. Muzi ko gushize kuwa kane hari umuvandimwe wavuze yuko hari paruwasi ya Gikombe itiriwe Mutagatifu Paroti yari yatashe inyubako yayo yari yaguye. N'uyu munsi muri paruwasi ya Nyagatare ni paradiyoseze mu Mutara, naho hatashwe diyoseze y'Abadominikani. Ndetse n'umukwezi kwa kabiri kiriziya ikomeza kwiyubaka muri diyoseze ya Ruhengere ku itariki ya 14/12, hakaba haratashwe kiriziya yaturutse kuri paruwasi ya Busogo, ikaba ari paruwasi ya Murama. Ubwo Ruhengere rero ikaba yaragize paruwasi 10. Nayo makuru nari mbafite yo mu Rwanda.
Nizeyimana, ndagushimiye cyane kandi uyatanga nk'umunyamakuru nyawe koko. Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza.
Murakoze cyane namwe.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Inosa wiriwe. Inosa, uranyumva?
Ndakumva.
Uri hehe?
Ndakumva. Ndamu gukumbura mu bundi mu kamyoshi.
Na mahoro.
Ego na mahoro, turashimira kire kimvura ya kuriye ya matire n'ibiye ntara mu kamyoshi.
Ah, no kwihangana.
Hama hari kintu nagenzuga ati ibintu cyerekeye ibiciro ku isoko nk'isukari twahora tuyigura 14 bigafite 140 isukari sinzi ngene cyategura gaca n'ikipa mu kintu isukari gacitirinda hamwe n'ikibazo cyerekeye amasoshe matomato ntitubona ngene tugiye kugira kandi tubona amasoshe asohoka niyo kubabuze yuko amasoshe asohoherana no ku kwezi tukatubana yari atanguye gukena patrazana nemwe nzo yasigiranye ubona cyeko nk'abadandaza kizo cyo kugira ngo kizo tekera mu nzu kare n'ibintu bipihe ko batarakereka ibicoshe cy'ikoresha
ngo ni ibibazo byo gukurikirana hanyuma tuzagerageza natwe dusabe abaduha makuru mu Burundi yashakishe twumve aho uko icyo kibazo cyifashe ndagushimiye cyane Inosa
Radijwi
rya Amerika kuri telefone dufite na Samuel Wirwe. Samuel Wirwe? Samuel Ranyuva. Samuel Ranyuva.
Jabaran jabara jabura jabara familia to wasabura jabara yes we come so far away jabara oh gosh jabara let the number the foundation the foundation the body womb intimidation intimidation bakusa zokulipe bakusa zoterete bakusa zonyite ari wange tulite Bakusa zokurite, bakusa zoterete, bakusa zonyirite, baliwa ngetumite, baliwa, 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 baba kubendere, baliwa, 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 wali muyara nyo bakumembere, baliwa, baliwa. Wari wabakuwe kebete wari woba hasla 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 get the people ngobula muwa musibengegere kati atora kuchitore bakusiza bakuita manya they don't know where you come from safari ndefu tembea kusiwe pala tembea safari ndefu tembea Fala tembea bakusa zokurite bakusa zoterete bakusa zonyirite ari wange tubite bakusa zokurite bakusa zoterete bakusa zonyirite ari wange tubite panongo kuba pulani 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 banyomi baleta mizani
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga ni kuwa gatandatu umunsi twahariye mwebwe kugira ngo mutugezeho amakuru yaho mutuye bivugwa mu makaritsiye yanyu ndetse mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose kuri telefone mfite ni sabwa wirwe neza
Radio Ijwi rya Amerika
Yego uri hehe
amazina yanjye nitwa Nisabwa Abdul Saif ndi mu Rwanda I Kigali mu karere ka Gasabo. Reka nangire nshimira Radio Ijwi rya Amerika ku makuru muba mwabashije kutugezaho.
Urakoze.
Kuko biradushimisha cyane. Inaha duherutse guhura n'ikiza cy'imvura cya yaraguye imiceri irarengerwa mu gishanga. Ariko amazi arimo kugabanyuka n'ubu tuvugana imvura irimo iragwa
nanone ni nyinshi cyane
ntabwo ari nyinshi cyane ariko bitewe n'amazi agenda aturuka mu misozi hirya no hino abasha kuruhukira mu gishanga imiceri ikaba yabasha kwangirika ariko gahoro gahoro bigenda bikemuka ikintu nashakaga kuvuga urebye ku biciro byo by'ibiribwa ku isoko ry'u Rwanda ni igiciro kirahanitse cyane nk'ubu ikintu twari tumenyereye buri muturage wese yabaga yifite amafaranga nka make ariko akarara ariye ikintu cyerekeye ubugari nabwo buri guhenda ubu ngubu ikiro twagifatiraga 300 ariko ubu ikiro gifite ku mafaranga 400 ibirayi byo nakatavugirwa birarya umugabo bigasiba undi ikiro ni amafaranga 300 akahunga ko bamwe tumaze kukwibagirwa kuko udafite inote y'igihumbi ntabwo wabasha kwigondera ikiro cya kawunga turasaba rero ibishoboka byose yuko bagira ikintu bakora ibintu bikagabanyuka rwose ibiciro bikamanuka kuko abaturage turimo turaharenganira cyane
Urakoze nsabwa kuri ayo makuru tugejeho aho ngaho mu karere ka Gasabo kandi ukomeze ugira weekend nziza.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika, turabakunda cyane.
Natwe turabakunda. Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Steve wirwe neza.
Mwerewe neza Radio Ijwi rya Amerika.
Ego uri hehe?
Ah ndi hano Kigali Kibagabaga ariko ndi umurundi.
Uri umurundi.
Ego.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Ayo munsi kinene nifuza kubagezaho ni uko imvura mbona imaze iminsi kabisa itabyoroshye hano Kigali. Nubwo tuvuga ni imvura ikaba irimwiragwa kabisa vuba niwo nditabyoroheje. Hanyuma ikintu nifuza kubaza gatoya ku bijyanye n'ujya mu kandida wa CNDD-FDD mu Burundi. Mba ndi kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bari kuvuga ngo baramukeje ngo azayobore nk'uko undi yayoboye. Kandi ikigaragara undi uko yayoboye mu bisanzwe ni ibintu bigaragarira buri wese ko atayoboye neza nubwo bamwe na bamwe babishima.
Ubwo hari ababibona ukundi.
Harayibona ukundi ariko ndaze nk'impunzi z'Abarundi ziri hanze y'igihugu ntibigaragara ko ari neza kuko hantu hari ibihumbi birenga nka 60 biri mu Rwanda. Impunzi gusa urumva ko ntibiba byoroshye.
Yego.
Hanyuma tukabaza tuti ese wowe wagiye kumusimbura nayobora nkawe agahunga abandi Barundi nkabo igihugu kizaba kimeze neza gute? Je mbona kabisa twose Imana ikagirira neza igihugu cyacu ikazaduha ububasha kutuyobora neza mu Burundi. Ego, hanyuma dushimiye ibya Amerika kuko muduha amakuru meza, turashimira ibiganiro byanyu mujye muduha nkatwe abaturage tukagira icyo dushikirije.
Ndagushimiye cyane Steve, kandi ibyo bibazo wibaza kuri uwo mukandida wa CNDD-FDD umunsi twagize amahirwe yo kuvugana nawe natwe tuzabimubaza. Ugire wikeneze.
Ego nukuri mwamukoze mudutumiriye tukagira ibyo tumubaza mwakoze.
Tuzabigerageza.
Aho murakoze cyane mugire umugisha Radio Ijwi ry'Amerika.
Nawe Radio Ijwi ry'Amerika kuri telefoni dufite na Butoyi wiriwe. Butoyi uranyumva? Butoyi ndibaza ko ari mu rusaku tutamwumva neza. Reka dufate Ntezimana wiriwe.
Ndirwe mamwiriwe neza kuri Ijwi ry'Amerika.
Yego nawe?
Natwe hano Kigali mu Rwanda twiriwe neza turashima Imana.
Okay, icyo wifuza kutugezaho ni iki?
Icyo nifuza kubagezaho ni uko uyu munsi twizihije umunsi mukuru w'intwari. Intwari zitangiye igihugu, intwari zarwaniye igihugu, mbese ubu kikaba kiri ku murongo. Uyu munsi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yashyize indabyo hariya ku rwibutso rw'igicumbi cy'intwari hariya kuri Stade i Remera. Ibiganiro bikaba byakomereje mu midugudu hirya no hino mu gihugu.
Ubwo ntibyagoranye kubera imvura?
Imvura yakomeje kurwa cyane rwose, urabona ko byagoranye, wenda abahuye mu gitondo wenda babashije kuba bateranye bakagira inama. Ariko ababikoze nyuma ya saa sita rwose byabagoye cyane. Ego rero karame.
Ego komeza.
Ubwo rero ngakomeza gushimira buri munyarwanda wese ukomeje kwitangira igihugu. Tugashimira ingabo na polisi z'igihugu cyacu ndetse n'abashinzwe umutekano bose hirya no hino. Rwose ni igikorwa cyiza bakomeje kwereka abanyarwanda, turi umutekano mwiza kandi twishimiye, umuturage abayeho neza kubera umutekano. Iyo nta mutekano hari nta buzima, ntabwo twabona ubuzima tudafite umutekano.
Urakoze Ntezimana, nawe ukomeze ugire weekend nziza, ndagushimiye.
Murakoze cyane, namwe ndabashimiye ku Ijwi rya Amerika.
Move for me, oh yeah, shake your bum bum. Bend your waist, make a feel a ring tan. Boy, me, I like it when you do that, I get tongue.
Bami Joe. Take it easy, you go break my bone. Hey, I go rock your body when you enter my zone.
Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya kare uyu munsi nkuko maze kubimenyera ari wa munsi twahariye mwebwe kugira ngo mutugezeho amakuru avugwa aho mutuye cyangwa se mugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose kuri telefone ifite Moise wiriwe
uri hehe
Moise
ndimo murenge wa kaniga mu karere ka Gicumbi
namahoro
cyise mwebwe
turaho icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
ha icyo nifuza kubagezaho nuko imvura kimereye nabi muri iyi minsi kabisa kugeza n'aya masaha iracyaza kumvesha
no kwihangana gusa mukirinda kujya ahantu hari imyuzure cyangwa se ahashobora kugwa inkango
kandi andi makuru mfite nuko twegeye umupaka wa Uganda kandi baturije kujya i Uganda ariko abaturage nabo barimo kubyumva aho barimo kunyura mu mihanda itandukanye bakigira mu Uganda abo ngabo bafashe bakabafata bakabajyana kubafunga
abajyayo baba bagiye mu biki
abagiye mu bintu n'ubucuruzi ariko by'amagenda ntabwo bajyayo genwe n'amategeko baza nyine bakabafata bakabajyana
ni ukubyitondera rero
yego
urakoze cyane Moise kuri ayo makuru duhaye kandi ugire weekend nziza
kandi ndabakunda cyane nawe
natwe turabagukunda Radijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Emmanuel wirwe
nimwiriwe neza
uri hehe
nimerereye ku Kamonyi
n'amahoro Kamonyi
ku Kamonyi n'amahoro rwose
icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
nifuza kubagezaho cyo nabasangiza nuko dufite imvura nyinshi cyane
imvura byo birumvikana ko yaguye hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu Burundi baravuga ko nabo bafite imvura nyinshi
ni nyinshi ariko ni ukubyakira yindi nabageza ni uko umunsi w'intwari turi kuyitegura neza cyane
yego Urakoze cyane Emmanuel kuri ayo makuru uduhaye na ugire weekend nziza.
Nawe murakoze cyane kandi turabakunda.
Natwe nuko.
You are romantic, romantic thing. Fanta fantastic. Ekati mudu reposing. Oli chibiriti, uwapoleza mutima. Nikuma vive mukwano kwoza ngaka yembe. Uwankuvisa utita. Lami pati niniki. Ocha kala nyone mama roda. Baby aziba mchikuwa kazana kaka. Nikuma vive mukwano kwoza. Koma ombu lile, wakasento nonya. Wano mubikunta jendi, wali wachiguza, wano sana kwa jendi. Ziti boy baby busy, can they feel it? Simanyo kude kushua, kumye kunu, ni baby tuko kude kushua. Oli kushua, shua, shua, oli kushua, kumye kunu. Simanyo kude kushua, kumye kunu, ni baby tuko kude kushua. Oli kushua, shua, shua, oli kushua. Na kuize kwa Nengu teka kumizoni Nia shima nende vipimo vya weda Jango koleko kama zati You are romantic, romantic Fun, you are fantastic yeah. Epa timu du reporting Tuhiteko kusomele tufune coaching Ngo wabambo nyumira wapote bosa izi Laba nazana mungu waiti yeah. Baby nafuka pote bosa izi Ning, 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 ning Shima nyoku teku shua Kumi unu Ni baby
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Edi Rwema kuri telefone mfite Louis wiriwe neza
Wiriwe Edi Rwema
Uri hehe
Ndi mu Kirundo mu Burundi
Namahoro
Ego namahoro
Mwebwe mu Kirundo muratwumva nta kibazo
Ego turabumva neza neza
ariko no kujya mu byitondera kuko ngo hari abafungwa bazira ko bumva ijwi rya Amerika
yego turabizi
yego icyo wifuza kutugezaho ni iki
nifuza kwagida nuko imvura tedufite akamvura guhera mu masaha indwi o nyine karimo karahashora kagasega ke Eriki ndi nuko nyine turimo turitegura amatora
Urakoze cyane Louis kuri ayo makuru duhaye kandi udusuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho mu Kirundo
Ego natwe ngaha mu Kirundo bose barabakunda barabakunda
Urakoze cyane ugiye weekend nziza
Ego kuri twese
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Delphin wiriwe neza.
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Masisi muri DRC.
Namahoro Masisi.
Ndi Masisi turukumva nta kibazo.
Yego, uratwumva?
Ndi kubumva neza.
Yego, ariko Masisi icyo nshaka kukubaza mujya mwumva Ijwi rya Amerika?
Yego, tujumva dukoresheje internet.
Okay. Wifuzaga kutugezaho iki uyu munsi aho ngaho makuru ki aho ngaho imasisi
amakuru ari nuko umuhanda guva amasisi guja goma guhangiritse hejuru y'imvura imaze iminsi ine irimo iragwa dukunguruza imodoka ziri kugera goma zose zaheze mu nzira hejuru y'umuhanda muri rwa kisemwawe
ubusanzwe ni wo muhanda wonyine abantu bakoresha kugira ngo bagere goma
Harimi mwe muhanda abantu bakoreshaga ariko rwa hari bize kubera imvura imaze iminsi iri kuba. Hakaba hari n'amakuru g'abantu bapfiriye mu birombe ahitwa Rubaya.
Rubaya abantu bangahe?
Abari gushika muri batandatu.
Ni amakuru ababaje.
Arababaje.
Delphe ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uduhaye aya ngaya ya Rubaya turagerageza tuyakurikirane twumve uko byifashe.
Sawa nta kibazo muze neza.
Ugire weekend nziza.
Sawa namwe.
Kuri telefone dufite na Kamanzi wiriwe? Uriehe.
Ngoma muri Norki.
Namahoro.
Amahoro.
Eh cyo wifuza kutugezaho ni iki ni makuru cyavugwaho ngaho igoma?
Mwasura fuko hawea nuko akiri ishimu tukari jawa anisane nizimu giri.
Ishimu tukwa?
Jawa anu.
Abo banu ngamuzi ya wabashimu tanaho wabajana?
Ako tumenyawari wano uko wazo wakafata wano wakawajana mwishamba.
Hmm.
Ima waka hama gara kulite wawamu faranga kutika wali kure wawa.
Ababikora ntago muramenye bari bo
oya nitramenya bari bo kuko ntanumwe bara ntanumwe rafatwa ngo amenyekane wari
urakoze cyane kuri ayo makuru turagerageza natwe turebe niba twayabonera gihamya cyangwa se tumenye ababikora hanyuma tuzabibageze ndagushimiye cyane kuri ayo makuru duhaye Kamanzi.
Marcos, now.
Weekend is this.
Yo, Stanley, what's up with you, bro? We're living, man.
Not another one to do, so.
Hi.
Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ahaniho dusoreje ikigano muri sanga cyanone tubashimire kuba mwaduteza amatwi ndetse dushimire nabatanze amakuru hirya no hino dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Karala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbararika amakuru avugwa mu karere mu kanya isa 12 mugire umunsi mwiza.
C'est que t'as vu dans mon phone, j'ai des bébés vieux qui me kiffent. La rue star, yeah. I'm a star, mami. They got nothing on you, mami. Elle non, rien sur toi, elle non, rien sur toi. T'es mon étoile, mami. Oh. Elle a fouillé dans mon iPhone, ce qu'elle a trouvé dans mon Snapchat, C'est le nom, hélélé. Just a little one.